That's a chop.
Staki tena na mziki. Kwa mfano, hawezi pata hiti mpaka wimbe ama piano ama nifanye kiki, nidanganye mashabiki. Instagram niko safi, kumbe home kuna ziki. Muziki hauko fresh, tunakwenda sana rest. Wana wengi wamekufa kwa madawa na ma-stress. Nishawaipata kesi, kumtusi mwana jeshi. Ngoma zinalia sana ba alafu hakuna keshi. Toka niache mziki na magari kibao. Kwa sasa na wachora wale wajinga wali wao. Staki tena mziki. Na kama hauna team, nalo bonge la so. Yours, you can buy Tandale Kariako. Staki tena mziki, umenipa ziki. Umenipa maadui, ukanipora marafiki. Staki tena mziki, nangoja timiliki. Domana mwaka jana, niligombana na Niki. Kama umekupa cash, yu mziki achana nao. Vanessa, Master J, wote wame achana nao. Na kama hauna cash, yu mziki achana nao. Mzee Sufu, Sally Rudy, asha achana nao.